wakimbizi ya Kakuma ni makaazi ya zaidi ya wakimbizi 200,000 kutoka mataifa kadha wa kadha barani Afrika. Wakimbizi hawa walilazimika kukimbia kutoka nchi zao kwa sababu moja au nyingine. Kambi ya Kakuma iko kaskazini magharibi mwa nchi ya Kenya, katika kaunti ya Turkana, zaidi ya kilomita 1,000 kutoka mji mkuu Nairobi. Turkana ni mojawapo ya maeneo kame nchini. Hali hii imekuwa kizingiti kikuu katika shughuli za ukulima, na vile vile uhaba wa maji unashuhudiwa kila mara. Labda unaweza kujiuliza, hali hii inatatiza vipi maisha ya wakimbizi ilhali wao wanapata misaada ya mahitaji muhimu kutoka kwa mashirika ya kibinadamu? Kama unavyofahamu, kambi ya Kakuma ilianzishwa miaka 30 iliyopita, na jinsi miaka inavyosonga ndivyo mzigo wa kuwasaidia wakimbizi unavyoendelea kuongezeka. Ufadhili kwa mashirika pia umepungua kwa kiwango kikubwa kutokana na kuzorota kwa uchumi wa mataifa.
Kwa majina naitwa Christella Bella. Kulingana na lesheni yenye tunapata, lesheni kidogo sana, haiwezi maliza miezi mbili. Hiyo chakula ni kidogo sana, haiwezi nifikisha miezi mbili.
Kwa majina mimi naitwa Dibora Kashindi. Mimi ni mama wa family size 9. Chakula nye tunapata jamani haitoshi. Tulikuwa tumetegemea ration, ukipata mingi unafanya milligrams ya chakula. Sasa hii chakula imekuwa kidogo.
Chakula haifikishi watu. Watu wananunua ingine chakula.
Mimi naitwa Orestina Niyokusenga. Kweli sisi tunauza mboga hapa kwa soko, tunashinda hapa kwa jua. Hakuna pesa, hakuna kitu, na tunapigwa na jua. Hatuna mahali ya kuigama jua. Kweli jua ni kali sana. Kwa hiyo tunaomba mtusaidie chakula kiongezwe. Chakula ni kidogo sana, ni kidogo sana. Haki ya Mungu, tunateseka kwa ajili ya chakula. Hata na bamba chakula ni kidogo.
Aidha, ukosefu wa ajira, viwango vya juu vya umaskini, hali duni ya kimaisha na janga la corona vimeendelea kuwa kizingiti kikubwa kwa wakimbizi kujiimarisha kimaisha. Mwaka huu tunaposherehekea siku ya wakimbizi duniani, imekuwa fursa nzuri ya kuwatambua wakimbizi ambao wanajizatiti kupiku hali hii na kujikimu wao pamoja na familia zao. Ntirampeba Amina Jacqueline, ambaye ni mjane anaishi katika kambi ya Kakuma na wanawe, alilazimika kujiunga na taaluma ya kurekebisha magari na pikipiki, ama makanika inavyofahamika na wengi. Kama anavyoelezea, ilimlazimu kujifunza kazi hii ili aweze kuongezea kipato na vile vile kuwawezesha watoto wake kupata chakula tofauti na ile inayopeanwa kwenye migao ya chakula ama ration.
Mimi ni Burundiani. Mimi ni single mother. Niko na watoto 6 na mimi pia mimi niko size 7. Ndoto yangu ilikuwa hii ya garage. Hata nilifika kipindi nikaenda Rodwa kutafuta hii shule, wakanikatalia, wakasema hapana. Wanawake hawawezi hii kazi. Juu hii kazi ni ya wanaume wenye wako na nguvu. Mimi nikasema mimi ninaweza. Sasa kuliko ni landalande ni uze mwili, juu nilee watoto, heli nifanye kazi. Wakasema hapana. Nikarudi. Kipindi nilirudi, nikasikia mtu mmoja ti kuna hiyo karibu na WFP, kuna garage, pia wanafundisha. Hey, nikasema kweli, mimi ninaweza nikapata hiyo bahati. Bahati nzuri nikakuja kwa mwalimu. Mwalimu nikamlilia, nikamwambia shida yangu. Mimi niko peke yangu. Huyu ni mwaka wa 10 mimi nalea watoto peke yangu. Unaweza kunisaidia ukanifundisha hii kazi? Akasema hakuna shida.
Kwa kawaida, kazi ya makanika inaaminiwa kutawaliwa na wanaume, na hili linamfanya Amina kuwa maarufu katika eneo hili. Kando na Bi Amina, kuna wanawake na wakimbizi wengine ambao wanajihusisha na shughuli tofauti tofauti ambayo imewawezesha wao kujikimu na kuendeleza maisha yao katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma.
Kwa majina naitwa Willy Kwizera. Mimi ni fundi magari, kwa lugha ya kimombo wanasema makanika. Tunafanya kazi hapa kama garage. tukiwa team ya wakimbizi ambao tumeamua kukuja pamoja ili tuweze kufanya garage ama tuweze kutoa services kwa watu kupitia ile ujuzi ambayo tulikuja nao. Pia ndani ya garage tunalo shule ambayo tunafundisha training ya mechanic ambayo tumeipatia jina ATT, Automotive Technician Training, ambayo ni kose tunafundisha wenzetu wakimbizi kwa miezi mitatu, na baadhi yao tunapoona wakiwa na ile hulka ya kufanya hii kazi, tunabaki nao, tunawapa ajira ili waweze kujiendeleza kimaisha. Malengo yetu ni kuwa kila mtu aweze kujisikia akiwa na thamani, kwa sababu tulipokuja hapa watu waliamini kuwa mkimbizi ni mwisho wa maisha kuangamia. Lakini tulijua hata baada ya kupoteza, baada ya kukimbia, maisha yanaweza endelea. Maisha yanaweza endelea bila kujali chochote. Kwa maana nyingine, sisi hatubague, njisia zote zinafanya kazi hapa na tunafundisha njisia zote. Tuna wanawake na wale watoto watukutu ambao wanashindwa na shule, wanataka kushinda nyumbani. Pia hao tuko nao, tunawafundisha kwa ushirikiano wa Child Protection. Kabla tumulete mtoto hapa, tunawauliza kwamba ni vizuri, tunawahusisha ili waweze kujua kwamba ni vizuri tukimfunza huyu mtoto hii kazi, kwamba hatujavunja sheria. So kwa maana nyingine, hiyo ndio kazi tunaifanya kwa jumla.
Siku ya kwanza niliingia Kakuma, niliumia sana na maisha ya kambi. Kaenda pokea desi na nikapewa surugu mna desi, vikashinda watoto kukula. Yani tukaangaika sana, tukaangaika. Niliingia kwa kazi ya kulima kwa sababu nje ilikuwa nyingi. Watoto wakashindwa kukula desi na ugali, wakashindwa kula surugu. Nilijiingiza hiyo kazi ya kilimo kufatana na maisha ilikuwa ngumu. Njoo nikaombaomba kwa jirani mbegu, wakanisaidia mbegu, nikaanza kulima. Na njoo nikaona nabadilisha desi. Ukipata hiyo umeno na kula, ukulime na nisaidia kwa sababu sizofiki sana. Juu nikitaka kitu na napata pesa kwa hiyo mboga, na imelea watoto kama ni uniform. Kama uniform ya watoto nanunua, viatu nanunua, vitabu nanunua. Kwa hiyo kilimo na njomana naona kama ni ya maana sana, tena ya muhimu.
Changamoto katika kambi za wakimbizi zitaendelea kuwepo, haswa katika wakati huu mgumu wa janga la COVID-19. Lakini mashirika ya kibinadamu yataendelea kutafuta suluhu na vile vile kuboresha utoaji huduma kwa wakimbizi, kama vile kuwapa fursa ya masomo zaidi punde nafasi hizo zinapopatikana nje ya nchi, anavyoelezea Bi Eugene kutoka UNHCR.
First of all, thank you very much and thank you very much, Emily. So we are facing the global health crisis. But we also remember the pandemic has also taught us that we're stronger when we stand together. And the refugee actually exemplarily showed this. We have all had to do our part to keep each other safe. And despite their challenge they face every day, refugees stepped up, right? They're working as a health worker. There is a refugee teachers. And also that the bringing the hygiene solution and keeping their community functioning, and then they share the information together. So we are so grateful that refugee keep thriving and then take a big part of their part in this difficult situation. UNHCR, we are committed to support them, continue to support them, and also that we'll continue to find a solution for them. Please keep dreaming, especially youth and children, as I mentioned. Thanks, Emily.
Kando na hayo, vile vile, mashirika haya yanaunga mkono ukuzaji wa talanta kwa wakimbizi kwa kuwatambua na kutoa rasilimali kulingana na uwezo walionao, na kupinga masuala ambayo yanakiuka haki za kibinadamu kama vile dhulma za kijinsia na kimapenzi, ndoa za mapema na kudumisha amani. Na kwenye suala la kupata aina tofauti ya vyakula kwa sababu ya lishe bora, mashirika husika yamezindua mipango kama bamba chakula na cash-based transfers CBIs, ambazo wakimbizi wana fursa ya kununua vyakula ambavyo hawapokei kwenye migao ya chakula na bidhaa zingine za matumizi nyumbani. Na vile vile, hii inaimarisha hali ya kiuchumi ya eneo la Kakuma.
My name is Ura. I'm the CDI officer for UNHCR. So whenever you see money flowing into the camp, refugees receiving money, know that behind the program is Evelyn and I. We also work in collaboration with WFP, who are also implementing the Bamba Chakula program. UNHCR in 2016 made a decision globally to move away from giving people material, but allow them to make their own decisions. I mean, for instance, when we used to give women pants or sanitary wear, we think that it's better for them to go to the shop and choose whatever they want, choose the color of the pant they want, or choose the bucket, the type of bucket they want, or the type of soap that they want. And within the Kenya program, the Kakuma Refugee Camp is one of the first camps in the world to start this program and availing support in cash. We are not the best people to distribute cash, so we always try to work with the people who are able to distribute cash faster, quicker, and efficiently. That's why we work with the commercial banks who are actually here in Kakuma. That is Equity Bank for Kalo BA and KCB Bank for Kakuma. This program basically is targeted at residents of Kalo BA or refugees that staying in Kalo BA. We have another big program which reaches all refugees in both camps. We started with Kalo BA, where we support families with cash for core relief items. This is something that we really feel is quite empowering and allows our refugees to also be able to purchase goods and services from within the local community. As you are aware that they are hosted by Kenyans and Turkanas, so by them spending money here, it means that money is feeding into the local business and the local markets and the local trading supply chains.
Kuwa mkimbizi ni hali ambayo inaweza mpata mtu yoyote, na kupitia kuwepo kwa kambi hii eneo hili, tumeweza kujifunza kwa pamoja. Kupitia ushirikiano, tumepona, na kupitia talanta zetu, tunang'aa. Nikiwa mwandalizi wa makala haya, jina langu ni Emily Angela. Makala haya yameletwa kwako na Kenya Community Radio Network, KCOMNET.